kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore na simamia ukingoni nafikishwa
Aside, it's now time for some serious African music.
Imara kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani tosha mwili kwa maji ya madafu. Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu Nikichoka, nana nikanda kwa mabarafu Majabu, majabu, penzi lake lajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake lajabu Majabu, majabu Mahaba yake ajabu Kifua nuni paka harua Mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mingine ata chembe siku anajua Antoa ushamba Nalitake nini kwake, nyombe sipewe Iwe pemba machake chake, chakwe mwenyewe Kanipa pombe roo yake, ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe Libandike, tenzi kama gazeti walisome Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangone Nikila nilishe, chapati za alizeti Ninone, tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu Anichua tumbo langiri, kwa mafuta ya karafu Nikichoka, nana nikanda kwa mabarafu Majabu, majabu Penzi lake lajabu Majabu, majabu Mahaba yake ajabu Majabu, majabu Penzi lake lajabu Majabu, majabu Mahaba yake
Naisha, hata sura inakosa nuru Napukutika, nyonge mboga mikunguru Namlidhisha, na wamwisho kwenye msururu Penzi la kujificha, mbele za watu waliko huru Silinga shiba, mwanga ndani nje giza Kanipa ratiba, tamu ya kukila jumapili Shida. Penzi msiba, lina niliza mimi Siku nikifa nizikwe na picha yake Na imani, nitakutana na yeye Siku nikifa nizikwe na picha yake Na imani uko tutakuwa wenyewe
mawingu yamepambwa kwa rangi nzuri. So mimi wala wewe, ni Mungu mwenyewe akaumba jua na mbingu na mapenzi kama kivuli. Tujifiche mimi na wewe, sambona unaniacha mwenyewe. Wahenga walisha sema kipewa kilema unapewa na mwendo, ila kwangu sinema yani sisi mizifumu wa tembo. Oho chanda chema nimebaki neno hakuna matendo, nipolenga nimedema moyo umekosa malengo mama. Siku nikifa nizikwe na picha yake yeye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, na imani uko tutakuwa wenyewe. Mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, la bando letu la buku kwa peluzi mpaka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby kushika diuno tam, kiku chum chum tam, nikikukumbatia tamkolea penzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam.
Ain't no telling when I fuck them, will I diss them? That's what they be yelling. I'm a pimp by blood, not relation. Y'all be chasing, I replace them, huh? Drunk off crisp, mommy on E. Can't keep a little model hands off me. Both in the club, high singing off key.
And I wish I never met her at all.
It gets better, ordered another round. It's about to go down. Got six model chicks, six bottles of crisp, four velvet airs, got weed everywhere. What do you say, need you in your Chloe glasses? Uh-huh. Go somewhere private where we can discuss fashion. Like Prada blouse, Gucci bra, okay, filth mark jeans, uh-huh. Take that off.
Baby, kushika diuno tam, kiku chum chum tam, nikiku kumbatia tam kolea. Benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea. Baby, tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe bipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya paka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mambo,
hanaga mbaya na azizi
show mbovu mbovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love love
haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tamkolea. Penzi yako baby
nimekosa sahau na kumbuka tu la kojina kidogo angalau
leo amizi
nimekusahau
DJ Peace, the baddest on the jungle mix.
Easy.
Salamu ulizonitumia zimenifikia. Nipo salama hata usijali. Nalishwa vitamu vinono na jelia. Biriani angamia. Enzi twadalika na pokidali.
Nimekusahau nakumbuka tu lako jina kidogo angalau
beho wa mizizi soku kata shina
penzi wakapanda dao
mjini baba pesa fitina
nimeukani dhara Vicenti haba mfuko mechina
na ndo uwezo wangu ni kuishia
ningekupa nini tena
kula yangu ya kukapasia
kumeza ukatema
misi na gari
ningekupa
Mtoto kanikabiri hajina kamkamu uminambila lufajiri
na nishambesha nyota cheo chake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha penzi langu moto punguza nisha kusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau
mbelo wa mizizi soku katashina
penzi wakapanda dao
mjini baba pesa fitina
nimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina
na ndo uwezo wangu likuishia
ningekupa nini tena
kula yangu ya kukapasia
kumeza ukatema
misi na gari
ningekupa nini
Chuzi la chuku chuku ninywe bakuli zima
Ole
Mushedede mutu kutozame kwenye kizima
Ole
Fatuma we kishtobe
Mwite Aisha mikona
Fatuma we kishtobe Fatuma we kishtobe
Mwite Aisha mikona
Alivyo nyonde nyonde kama kobe
Nimshinduwe na miundo
Niko kakabana Kukumwanana kwa kugandana Ni mupake banana Kwa nadana Tukikandana
Baby papasa kichwa jusi kafiri Nisafishe mtaro Na olivyo jazwa nyuma fungu mbiri Nyanya sasa sando
Mijo Una tancho kodo Hachinkolo jikolo Kwa uno la soto jo Baby jo 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 Hachinkolo jikolo Kikupa jo kodo Uno la soto jo
Kani
nipa nilichomomba, mashallah, raha na wala sishiruki kuba tulimenisomba, nala nala la jamani, raha takulinda kwa kunuti, takulinda kwa kunuti, nuti nuti nuti, takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga, penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakomea soa usu. Bebe zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Tuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi, si unanijua na ugonjwa kutetemeka, nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi, kunengemua kwa ngonja pita njopeka, fanya nzidi kupe, niwe wapeke yako daima, iwe bigwa mwanuse, shamba langu lako nalima, huba tufunge ngengengi, tuwapena viyapo karma, ili wakupiga denge, tamu pendo asitie sumu. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakomea soa usu. Bebe zima
mafedhuli nye usifi zimewafura, wasome kwanza puri wa Galatia, hawashindi kudura, ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi mini kamueturi, hani kuna nazi, hani kuna nazi,
roll on, roll on, keep calm, keep calm.
Kwa Biblia nashika na masafu, na bingu dunia
aya aperon ngakoma,
funika kibakuli funua moyo wa fura, sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura, wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura, ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi mini kamuetui, tule walimbazi
yetu mapocho pocho,
isha tuanze kazi usiku kwa asubuhi, mwalitumwa geradhi
mambo ya soko soko,
penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya ngara ngara,
mwenge wewe bichwa mie,
shilingi ya ngara,
kidore tu tuwalingishie,
shilingi ya ngara ngara,
doli doli samwela,
shilingi ya ngara.
Why you the Masai, nobody do well, yeah you there, nobody do well, take over my whole space, rock my white shirt, oh dance, yes I can, anything for you, I shake. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go visit. I'm a thought to be watcher, shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me again, cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, shall you tell me long? Tell me long.
Benzi sir. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidongi nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukimtazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kuhui. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kabiripiri. Fundi haswa mekithiri kunipanilewe. Kwasa kwasa nani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikane kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichanganye watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Posso mi spendi ma story. 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 Nilianza taratibu mwendo nikujue kiundani. Pendo la jani nilisendo unakosa kitu gani. Sikutaka fumba macho wala masikio sisikie. Sio kwa mazuri yako shutie. Boso mi spendi ma story.
Boso mi spendi ma story.
Kila siku kunifanya mdori.
Kunifanya mdori.
Mambo ya kudanganya na yesha ishange zamani. Kama matuku tuku kupelekeshana ndo mapenzi gani. Boso mi spendi ma story.
Boso mi spendi ma story.
Kila siku kunifanya mdori. Ulimi zikikutana asali. Bonyea chini chagamba kama tayali. Leo tule nini? Miogo ya koko kwa kachumbari. Tunanjuaga mimi kitanda ni kuwa hodara. Kama umeniroga mganga wako fundi mama ameniweza. Nilichomeza mi sijatema chumbi kwa kikopa. Kifuani baby naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby nje tusiaruhusu. Kwa
majirani wa Mbeya wa kina Lufufu. Enzi wangu kidonda ni ngongozoe. Kijasho kitoke, ukisi na choka, piga filimbi. Ugu ni kamate, kama na yumba shigangingingi. Wache fukwe mate, maembe mabichi wape mbilimbi. Utamu wangu mimi, waujua wewe. Penzi tubane na pini, iwe siri yetu wenyewe. Muhindi wa kusini, mwenye mapenzi tele. Kibiti hakuna madini, tukawinda tetele. Mshuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyahusu. Kwa majirani wa Mbeya wa kina Lufufu.
Ni wa Dar es Salaam.
Vipi nitakidhi mahitaji yako? Yangu yananishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako? Kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro.
Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu na mama yako nilipompolaza.
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
wazazi wao?
Watakubali
mimi nawe hatulingani?
Watakubali
hadhi yangu na ya?
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
shida mama shida. Tamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize. Staki ubaki mjane, kula kwangu adini kimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja. Mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku utazani nimerogwa. Mguu nje mkundani, defender na kubeba kamzoga. Rama penzu shemeji kucheka, dada na majirani. Nashafanya kote manjegeka, hawanipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako? Yangu yananishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako? Kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaga.
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
wazazi wao?
Watakubali
mimi nawe hatulingani?
Watakubali
hadhi yangu na ya?
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
shida mama shida.
Kalonga na wewe nikufunze mapenzi, mwenzako na yajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi, mimi ninalijua.
Nipe nikubembeleze kama mtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa,
nicheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata. Tue ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chuma,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara hudu,
ate, 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 ate.
Iada, iada,
ate, 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 ate.
Kalonga na wewe, nikufunze mapenzi, mwenzako nayajua. Nataka sema nawe, nikufunze penzi mimi, ninalijua.
Nipe, nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako, ujinenepe. Nikushike, pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho. Wasisogele,
twende Zanzibari, Komoro Mombasa. Tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata. Tue ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chuma,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara hudu,
ate, 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 ate.
Iada, iada. Dakitari, dakitari wa mapenzi. Dozi yangu temethali, inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia. Ni salama kama babu kamu tatafunia, dafu kwa kusukumia. Chakuru magia kinyama,
benzi liogele, hibali salama.
Selele ya se,
tuwele, mioyo sende mrama.
Selele ya se,
mule tuji sosomoy, nyama nyama za shawarma.
Selele ya se,
oh, oh. Habibi selele ya,
tuende Zanzibari, Komoro Mombasa. Tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata. Tue ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na
Tumo bimba na zolela. Naumia sana, nimekuzoea. Tumo bimba na zolela mama. Naumia sana, nimekuzoea.
Ndoto za ajabu, kichwani unakunya wewe. Sura yako mshasome wa vitabu, bado vinasema wewe. Nikifa maiti ya
kushoto kulia ya shuka, ayayaya, ayayaya. Na machozi hata kikauka, ayayaya, ayayaya.
Utamu wa nanasi, ghafla huwa mchungu sana ukinywa maji. Baby, wangu wasiwasi, kuficha mama, rudi basi.
Tajiri wa uzuni, machozi kwangu bwelele. Upepo wa firauni, umemkuna.
mdomo kwa make butumo bimba na zolela naumia sana nimekuzoea butumo bimba na zolela mama naumia sana nimekuzoea ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe sura yako nishasomewa vitabu yote vinasema wewe nikifa msiba wako
na machozi yatakikauka futa kushoto kulia ya shuka na machozi yatakikauka
moyo una marejele
moyo wangu wewe naema kwa shida biashara yangu ya mapenzi hasara si faida